hata ziwomile hauna silo kuwa sabana mkoni liwa tali wa fedile hauna silo kuwa rata na mkoni liwa na wafedile hauna silo kuwa sabana mkoni roo sabana mkoni rata na mkoni Rada Namkoni, Ugari everyone is second. Nada richa na chia. Ugari everyone is second. Nada richa na chia. Ugari everyone is second.
Let's go down.
Ascaro.
Chester Balani, Brepuba, man, Mpia Potis. Aha! Hi, hi! Jo, Pumin Tenuman. How are Pumin Tenuman?
Baby, choose a Nagi Tifalan. As a Puzun to get Timbaland. Baruno, I get a Tatalan. Chava Henu get our regal.
Jo,
Shale 360. Give Humegale Hemd. Gau fa 350. Gau holi shamu jani. Do hela strata udo nyaga nyaga. Kase muhu mane umuwe wau sudale. Iska chua mama kele bantula. Aishuba mama kwa ilamula. Zanruwa mama santapula. Manzu wataba ufeta sawa. Daruli hana wena. That's why guratile ASAP. Urata dilala wena. That's why usenda delay tech.
Screenshot.
I hope we get the picture.
Back shots.
Damu goes what a figure.
More shots.
Get Tadela will equal.
Call shots.
Follow me, I'm the leader.
I hate the van, I'm cool.